bash forever.
Guys are the finest.
Wasiofagilia wache wajibebeleo. Yanayotokea zaidi ya kwenye video. Kifupi niwaambie na hilo mjue.
Yani full steam vichwa vimewaka moto. Full wenda wazimu ndani ya tumwi mtoto.
Wewe sikia. Yani ni sauti ya Raisi.
Vimewaka moto.
Raisi wa wapi? Sauti ya mnyama kise, msalupa gas, mzewa inkos gas, surati za mkona mwausi, kavuka maja shingo mbubali kula.
Ananza kulia pombe zimempanda kichwani, kushoto kulia twende amepanda maruani. Fanya kamona dondosha linavuangu kali bebe, taratibu na zungu kali na dondo kadege dege.
Kupande,
kupande, kusa,
kiyagati.
Utamu wa ngoma ingia kati ucheze. Riziki bidi mwagike, jasho nalo lifutike. Shikilia udongo, usumbue mgongo. Ekata, ekata, kitowe kinyongo. Nioneshe za kimombo, ukanyaga na simchongo. Pata, etapa, kama kukuna mdondo.
Mashala, shura umemba.
Ananza kulia pombe zimempanda kichwani, kushoto kulia twende amepanda maruani. Fanya kamona dondosha linavuangu kali bebe, taratibu na zungu kali na dondo kadege dege.
Kupande,
kupande,
kusa,
kiyakati.
State music, state music, state music, state music.